bulshada magaalada Baydhabo ayaa imooday sugaayeen isma waddada dheer ee bartamaha magaalada dhaxmaraasa oo burbur xoog leh ku jiray taasoo dhibaato badan iyo ka qabeena baawreyda iyo dadka maroogshe maadaama waddada iyo haayti oo muddo xalna wal dayactiray dhismaha waddada bartamaha magaalada ayaa hadda si rasmi ah lan bilaabay burburinta dhismayaalka hagareen waddooyinka iyo dukaamada iyadoona la dhisi doona qaab casri ah taasoo bulshada Baydhabo iyo sugaayeena si ay uga faa'iidaystaan baawreyda magaalada Baydhabo ayaa dhawaayeen reedan dhisoo ku waddada bartamaha magaalada ayaa dhibaato ka qabay markii hore
walaa horta horumarka geenka aan aragay horumar hore aan aragay ma walaa tan deeri way badan deegaano badan iskaal maamul goboleed badan oo ka dhaamay waddooyinka kusta oo meel raayso shaqo ku socoto sadex samid la leen soo biyay hata meel raay dhismo kasta isku mid baa waliba lan naqshadiisa dadka deeri dadba dadna hor maray mar badan laami dhisay oo ma aragayna tan waliba aha waliyarku dib laamiga burburay taasna mayba sabab ngay bi maraynidii aan haysa unilaay mayba ninka nimcay geeka laamina halni bi maraynina halni hadda geedka aan kanaawada korna waliba jidki kan aw jidku in badan sugaan Soomaalida dib bulshada dil waydaata jidku la maayni soo biya waa ka dib oo yeli guray hoon waliba degdeg naga fayla walaa sidii dhon step by step unay baawreey tan sawaraadi sugaani langi sabar si tele un sabar dige ko le bo ha ani un halan wali bo ha jeyani wa na tan wali bo ha jeyan langi mol on nafta gal wadu go wali bo la kana wa araga ton le wala ye diidan ta garsana wa dad di wali bo ha masulin tay ana ka faano nan dambe le shelen she li ha je ke desi ge ka langi dilli ha se ni ke desa ila un gi bo shidi kuma daba isku hal ku meel hal meel ha su jeen no mo ya wali bo ha agar daamni jar wallaahi may baaqan dir lahaay masuuliyiintaano wali baa aniga maalan si garab teegna odkii sidii si hadda ninka taageeray tan intii si loo dhanna ninka taageeray wali aan cabashadaan ee in si degdeg ah in fuliyaan ee tii dhigeen dadka
gudoomiyaha hafada ideed iyo faafayn ku biir isma wadada oo la ku bilaabi aragada ideeda iyo sidan dareerta oo soo bulshadan ka baaqi in loo shaqeeyaan maamulka
may baa bilaawnay shalay jidweynagii oo faras magaalada hay ya shalay bilaawni shalay jididkii haaqowkii geedogii iyo maalnay walba qashinka jidka fjihay ya haaqani wali bajingida hagali wali guri hagalina wal dumiyay shaqada sahayni ilaahay ka maasan sifaylanin ku socota bulshadana bulsho waa ay galano oo waagaaga la soo tu taas horta taasa kere tan kale may buu aha may baayeen baagan diray bulshada degan haafadiideed iyo guud ahaan degmada Baydhabo markii jididkii hoolid la kajar walaal la dhisaay isin dantingeyn isin hormarkingeyn isinka danaysidaasan mayba weelasanaha dad oo hoolid shakhsiga laaytay sidaan ka fikiraas inka fikir jididka la seen dhisaawna iska laaytan tan kale mayba meenka baaqay dadka jidka afyay deegaantii walaaj dhondhowdan binaayan ka diyaar garowaan wal oo hormar joelan suubiyahay may kale eediyadan kama hadiyay sida dadaalka leh oo degmada Baydhabo gudoomiyaha koreey sida dadaalkan muujiyay iyo madaxweynaha koonfur galbeed oo si fayl aan taageeray intii barnaamijyadu taleedis iyo tusaaladis ku qoyti isuna maasan ta madaxweynaha walbadano takii husudoona qobti abaal jo ilaahay koosiye umada koonfur galbeedna maadaakin keeliyaas guud ahaan degmadan Baydhabo dadye aan oo afjo taadalaw may beedin ka maad ilaane dhismaha horumarka leh oo Baydhabo ku soo doon jididka laga soo biyay waana ka faraxsanna eednu waa aan taageersanna may baa hatta wali hoolanna maxa kisan socota si waraan ka bilaawni arga maadan ilaa sam form baa hatta aqta la galni ilaa faridoodkina walwade bulshada jidka afjay deganna hoolo socota ka diyaar garowo wali keedin artan horeena digniin badan shambiro libiro wal hadigaani may walaasana halu gaasimoy amar dowlad mudayay ninkii dabaal way leeyahay halun gaasimoy